waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Boolis yar iyo waxbarasho badan ayay ku qaylinayeen dadkan oo marayay waddooyinka Barcelona oo ah wadnaha gobolka Catalonia ee waddanka Spain, iyadoo gobolka oo dhan looga dhawaaqay shaqo joojin kadib aftidii madax bannaani ee dhacday 1 Oktoobar. Shacabka reer Catalonia ayaa caradoodu hadda ku wajahan tahay booliska qaranka. Ninkan oo isku magacaabay Manuel wuxuu ka mid yahay 7,000 oo waddooyinka isugu soo baxay.
All people wanted to do is vote, express their feelings. There was a lot of aggression. The police began beating people.
Dadka oo dhan waxay doonayeen inay codeeyaan oo aragtidooda ay dhiibtaan. Gardarro ayaana lagala horyimid. Boolisku waxay bilaabeen inay dadka garaacaan iyagoo doonayay oo kaliya waa shacabka inay xuquuqdooda aasaasiga dhiibtaan, mana ahayn in sidaa loola dhaqmo. Maamulayaasha maxalliga ayaa sheegay in 900 oo qof ay dhaawacmeen maalintii codbixinta markii boolisku furay xabadaha injirka ah si dadka ay uga joojiyaan codeynta dowladda dhexe ay mamnuucday. 42% shacabka Catalonia oo codadkooda dhiibtay. Hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in 90% dadkaasi ay haa ugu codeeyeen in Catalonia ay ka go'do dalka Spain. Natiijadan weyn ayaan la yaab ahayn sababtoo ah dadka reer Catalonia oo doonayay inay ka sii mid noqdaan Spain ayaa iyagu qaatacay aftida. Cod aruurin la qaaday aftida ka hor ayaa muujinaysay in ku dhawaad 40% ay taageerayaan in gobolku ka go'o Spain. Inteeda kale, inkastoo aqlabiyadu ay doonayaan in aftidan la qabto, dadka taageersan madax bannaanida iyo kuwa diidan ayaa hadda ku biiray dibadbaxyada iyagoo ku midoobay rabshadaha ka dhashay booliska oo isku dayay inay joojiyaan codbixinta oo dowladda dhexe ay mamnuucday. Haweentan oo magaceeda ku sheegtay Aira ayaa sharaxaysa:
We all have different ideologies, but besides that fact, we are all out in the streets to avoid and say no to
national. Aragtiyo kala duwan ayaanu qabnay, laakiin taas ka sokow waxaan dhammaanteen dibadda ugu soo baxnay inaan maya ku niraahno booliska qaranka. Waxay garaaceen duqeydii caruurtii iyo shacabka caadiga oo ay si foolxun ula dhaqmeen una garaaceen. Dibadbaxayaasha ayaa ka dalbanayay boolisku inay ka baxaan gobolka iyagoo ku tilmaamay inay yihiin xooga ku soo duulay oo dalka xoog ku haysta. Si ay u muujiyaan caradooda, dadka isu soo baxay ayaa farta dhexe u taagay helikopter boolisku leeyahay oo dushooda heehaabaysay. Qulquladan ayaa keentay in boqorka Spain Philip kii lixaad inuu qabto khudbo aan hore looga baran oo uu shacabka uga jeediyey telefishinada.
Hoy la sociedad catalana está fracturada.
Today, Catalan society is fractured and confronted. These authorities have despised the affections and solidarity.
Maanta bulshada Catalonia waa kala qaybsan tahay. Maamulayaashu waxay quursadeen dareenka mideeyay mideyn doona dhammaan shacabka Spain. Habdhaqankooda qeyru masuulnimada awgeed waxay khatar gelin karaan xasiloonida dhaqaale iyo tan bulsho ee Catalonia iyo dhammaan Spainba. Qulqulada siyaasadeed ayaa loo arkaa inay tahay tii ugu xumayd ee Spain soo marta wixii ka dambeeyay inqilaabkii dhicisoobay 1981-dii. Waxaana xiisadaas xalliyay boqor Filip ha hadda jooga aabihiis King Juan Carlos. Fariinta boqorka oo hore loo sii duubay ayuu boqor Filip ugu sheegay shacabka in mabaadiida dimuqraadiyadeed ee Spain ay yihiin kuwa adag oo taagan.
Son momentos difíciles, pero los superaremos.
These are difficult moments, but we will overcome them. They are very complex moments, but we will.
Waxaanu ku jirnaa waqti adag, laakiin waanu ka gudbeynaa. Waxaa jira waqtiyo dhib badan, laakiin waa laga soconayaa, sababtoo ah waxaanu aaminsanahay dalkeena, waana ku faraxsanahay cidda aanahay. Qaar badan oo reer Catalonia ayaa markiiba dafiray ama diiday fariinta boqorka, iyagoo ku tilmaamay inuusan xaaladaba waxba ka ogeyn.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.